apine location aitu sichelewi apine location aitu sichelewi lazima nikate leo nizime nibebwe lazima nikate leo nizime nibebwe shot 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 tukate tuzime shot 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 leo tulewe tubebwe Na usipochunga wetu utabebewa na usipochunga wetu utabebewa shot 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 tukate tuzime shot 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 leo tulewe tubebwe Chafua meza Shot, shot, shot Tukate tuzime Shot, shot, shot Yo tulewe tubebwe Wike raini Umachane nano Wike raini Umachane nano Opine location aitu sichelewi Opine location aitu sichelewi